linjila bana matta windiridum faslo no gas e jowe didabol to fajiri chup mawbe liman en e dawrobe yahudu en fu ndawri dabare mbarugo yeso be kabbimo be njari mo apilatu ngomna roma en nde yahuda jambido yeso yibe ndoi yeso kita o wartiri cede cerdi chapande tati go ha mawbe liman en e dawrobe lesdi o wiibe
kai mi wadi aibe ngam mi jambi goddo mo wala aibe
amma be mbiimo
wodi ko yali minna dum hala maada
yahuda wudi ni cede gonder haikaliru nden o yehi o mbari hore mako be boggol mawbe liman en ko i cede go be mbi
tawreta dunganaki en nastin go cede de en der siga haikaliru ngam dum cede iyam
nde be narri hakkunde mabbe dow majum be codi ngesa maho payande be maje ngam uugo jananbe ton ngam majum be do ewno ngesa majum ngesa ijam ha warugo hande bana ni bolde annabi yeremia gondiri biido
be ko i cede chardi chapande tati cede de yimbe israila narri ngam sodugo mo be codi ngesa maho payande bana jawmirawo andinno yam
yo yeso deri yeso ngomna kanko jamimo
an woni lambido yahudu enna
yesu jabimo
non non
nde mawbe liman en e dawrobe lesdi ngullimo o jabaki sam nden pilatu jami
ananay wullanu dube ngullima na
amma yesu jabaki mo ko wolde wore ha ngomna haydini masin nde julde paska wadi fu ngomna wowi yofan go yimbe kabbado ha fursina mo be ngidi fu sa imajun wodi no goddo kabbado kalludo masin inde mako yesu barabbas nden pilatu yami yimbe mobtibe ton
moy on gidi mi yofana on yesu barabbas na malla yesu bi'etedo almasihu
o andi be ngulli yesu ngam dalila kajal sai pilatu do sukli ha sudu kita debbo mudum neli goddo ha mako wi'imo
tawad gorko o kodume ngam o wadayi aibe hanki koydol do hala mako billi masin
mawbe liman en e dawrobe lesdi tiddini yimbe fu be jama o yofa barabbas o mbara yesu ngomna jami be fahin
moy chakadido be on gidi mi yofana on
be jabi mo
yofani barabbas
o jami be
dume mi wadata yesu bi'etedo almasihu
be jabi be fu pilatu jami be
kugal kallungal ngale o huwi
amma be ngoki be sembe be mbi de pilatu hi o wawata wadugo ko dume sey holo don besdo o ho indiam o loti jude mako yeso yimbe fu o wi
ay be mbargo gorko o nangata yam dum hala modo
yimbe fu mbi
ay be maide mako lato do ami e bibe ami ay be maide mako lato do ami e bibe ami
Den Pilatu yofani be Barabbas o umri be boccha Yesu o hokki mo ha juude mabbe ngam be bilamo dole gal gafangal to soje en Pilatu jari Yesu ha sudu ngomna soje en fu mopti dow mako be borti mo limce mako be moji mo mo jare wodere be bami gie bana meta lewol be badi gol do hore mako be dokki mo sawru ha jungo mako nyamo den be tuggi koppi Yesu mako be jantimo be bi
Allah wala ne
tuti mo tude be japti sawru ha jungo mako go ngam be piyamo be maro ha hore de be timmini janci go mo be porti mo mo jare go be borni mo limce mako be jari mo ngam be bilamo dow legal gafangal de be don gurto be porti be goddo sirene mo inde mudum Simon be ndoli mo orondo gafangal Yesu be jotti an nokkure wi'etende Golkota bana wi ko gumbal hore ton be dokkimo inna bojam jillindiradam be ndiyam kaddam ngam o yara amma de yeso mettidam o sali yarugo be bilimo do legal gafangal be cendidimce mako hakkunde mabbe be fiigo chacha nden be jodi ton be aynimo be bindi dalila kita mako do alluha be bilika ha do hore mako dani be bindi o woni yesu lamido yahudu en be bildi fasobe dido be yesu goto ha nyamo mako goto bo ha nano mako chali be ton gidi ko e mudum en jancimo bi
an ayidno yibbingo haykaliru amma hesunde nyande tati hisnu hore male to latake abiddo alla jippalele gal gafangal
mawbe liman en e modibbe e dawrobe lesdi njantimo bi'i
o hisni himbe fere o wawata hisnugo hore mako o lamido israila na se o jippo gafangal ha en inamo odon holi alla o wi o biddo alla boddum se en dara to alla yidi hisnugo mo jonta
faso be biddabe be mako bo njantimo bana non yo diga chaka nyaloma nyibre wadi do lesdi fu ha yotti jamdi tati bakin jamdi tati yeso holi be sautu wi'i
eli eli be masa faktani
bana wi'i go ya alla am ya alla am ngam dume accuda mi wobbe dari be ton nani dum be bi
aha odon ewno eliya
goto mabbe doggi law ho iiri soso suwi dum der inna bojam lammudam o bangti dum be jombal ha hundu ko yesu ngam ha o musina amma wobbe bi
en muya ha en dara to eliya waran ngam hisnugo mo
yesu holi be sautu fahin o mai wakati majum wirdalo der haykaliru seki chaka chak diga do ha les lesdi dimbi tapaje cheki genale mabbiti yimbe alla maynobe duude ummiti diga mayde be ngurti genale baawo ummitineki yesu be nasti der berniwol cheningol duude ngiibe soje roma e mawdo mabbe don ayna yesu de be ngi dimbande lesdi be ko latifu be kultori masin be bi'i
bakat kanko woni biddo alla
rewbe duude don noton be dari dayidu be don dara be tokkino yesu diga lesdi galili ngam be kuwanamo Mariama mo wuro Magdala e Mariama dada Yakuba e Yusufu e dada bibbe jebede don der mabbe
an baba waso mede yeso be seyo yeso mai doga fangal yamma ko soti yimbe dauri mari yeso yimbe dauri mari yeso islam an dada waso mede yeso be seyo yeso mai doga fangal yamma ko soti yimbe dauri mari yeso islam yimbe dauri mari yeso islam an dabi waso mede yeso be seyo yeso mai doga fangal yamma ko soti yimbe dauri mari yeso islam yimbe dauri mari yeso Islam and dada was on my day so be say yes on my doga fangala yamma ko soti imbe dauri mari yeso Islam imbe dauri mari yeso ankase was on my day so be say yes on my doga fangala yamma ko soti imbe dauri mari yeso Islam Imbe dauri mari yeso Islam an marti waso mede yeso be seyo yeso mai doga fangala yamma ko soti imbe dauri mari yeso Islam imbe dauri mari yeso no no de waso mede yeso be seyo yeso mai doga
fangala de kikide wadi goddo diskudo mo wuro Arimatia wari Inde mako Yusufu kanko bo o tokkido Yesu o yehi ha Pilatu o jami mo bandu Yesu Pilatu yerdi hokku gomondu Yusufu hosi bandu Yesu hasnindu be kasa kesa nden o wallinindu der yenande mako nde o wasino der tapare ne bayta won o talli hayre maunde o mabbi yenande go be mare o dilli Mariama mo Magdala e Mariama goddo don jodi kombi yenande do titinde jango maju wato nyande siwtorde mawbe liman en e farisa en jeyi ha Pilatu be bi'imo
barkama min chiftori nde pewo o mayayino tawon o wi bawo yalde tati mi ummititto diga mayde ndikka a umra be aina yenande mako nyalde tati ngam ta pukara en mako ngara ko sa bandu mako Nden be mbi'a yimbe o ummiti diga mayde fewre majum bawore nde buran arandere
Pilatu wiibe
da soje en jehe aine yenande bana on bawi fu.
Be njehi be takki mabbirde yenande be mbadi lamba gomna dow takkande be darni soje en aino beton.